emakhanda namathathu elamnotho nelomcebo nelokuphila kahle siphile kanjani
nasiphile
kanjani
siphile
Feeling, I am, it is all.